hapa na nyumbani na Mungu.
Hapa ni nyumbani mwa Mungu.
Yeah.
Hapa ni nyumbani mwa Mungu.
Thank you.
Yes.
Asante.
Asante.
We've heard about Jesus being or God being light.
Tumesikia kwamba Mungu ni nuru.
We've heard about Jesus being the vine.
Na tumesikia sasa Yesu ndio msadhibu.
And the resurrection.
Na yeye ndio ufufuo.
I want to talk to you about another thing that Jesus is.
Nataka ni sumumuse kuhusu kitu kingine Yesu alisema.
Turn to John chapter 14.
Nataka tuende mpaka Yohana mlango wa 14.
I'm going to let you read.
Yes.
I'm not going to read it. I'm going to let you, read.
Ameniambia.
Save time.
Anaenda kusumusa, haendi kusoma.
Read down through verse 6.
Yohana mtakatifu mlango 14.
John chapter 14, 1 through 6.
Alafu tuanze mstari wa kwanza tumalizie. Tuanze mstari wa kwanza tumalizie mstari wa 6. Msifataike mioyoni mwenu. Muaminini Mungu, niaminini nami. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningewaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami nienda ako mwaichua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi atuchui uendako, nasi tuachuache njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na usima. Mtu aji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Kama mnanichua mimi, mungelimchua na papa. Tangu sasa mnamchua, tena mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana.
Okay.
Ameniambia nimalizie hapo.
In the Garden of Eden.
Tunamwangalia Mungu.
Man had fallen.
Mwanadamu alianguka.
And sinned.
Akatenda dhambi.
God thrust him out of the garden.
Mungu aliwafukuza nje ya shamba la Edeni.
And he placed in the gate.
Na katika ile mlango wa kuingia Eden.
The entrance to the Garden of Eden.
Iyo mlango wa kuingia iyo shamba la Edeni.
A cherubim.
Aliweka kisu.
With a flaming sword that turned every way.
Na iyo kisu ilikuwa na metamete kisunguka katika iyo mlango.
Do you know why God put that cherubim with that flaming sword in the way?
Munachua ni kwa nini Mungu aliweka yu malaika na hiyo kiswa kina metameta kwa hiyo geti?
Unajua?
Munachua, nani anachua?
Because the Bible says,
maana Biblia inasema,
to keep the way of the tree of life.
Ndio awaweke mbali na hiyo muti wa usima.
It keeps the way.
Afunge hiyo njia.
That is Jesus Christ.
Na huyu ni Yesu Kristo.
Yesu ni njia.
Jesus is the way.
Amen.
Amen.
Say it. Jesus is the way.
Jesus is the way.
Amen.
Amen.
Now, back at John.
Tukienda sasa katika kitabu ya Yohana.
Jesus is still the way.
Na tunamuona Yesu ni njia.
He was the way in the beginning.
Alikuwa njia pale mwanzo.
After the fall of Adam.
Wakati Adamu alipoanguka.
He's the way in Abraham's day.
Na alikuwa njia wakati ule wa Abrahamu na Musa.
And Noah.
Na Nuhu.
And he was the way in David's time.
Yeye ndiye alikuwa njia wakati wa Daudi.
He was the way in his own time.
Na alikuwa njia wakati ule wake.
And he is still the way today.
Na yeye njia mpaka siku ya leo.
Jesus will be the way until the Lord says it's time to blow the trumpet.
Na Yesu atakuwa njia mpaka wakati ule yeye Mungu atamwambia trumbeta ndio ipiwe.
John says,
Yohana aliposema,
I mean it's recorded in John.
Na imeandikwa katika kitabu ya Yohana.
Jesus says, I'm going away.
Na Yesu akasema naenda mbali.
I'm going to a place to prepare a place for you.
Naenda mahali niende kuandalia makao.
And I believe that place that he went to,
naamini na hiyo makao mahali alienda,
was the cross.
Ni msalaba.
That cross was your way.
Na hiyo msalaba ndio ilikuwa njia yako.
It was my way.
Ndio njia yangu.
It was the way for Noah and Moses and Abraham.
Na ilikuwa njia ya Noah, ilikuwa njia ya Moses, na ilikuwa njia ya Abraham.
And it's the way for all of his children.
Na ndio njia ya watoto wake wote.
Now, I want us to understand that knowing the way is not the way.
Nataka nyinyi mjue kwamba njia sio njia.
Knowing the way is not good enough.
Nataka mjue kwamba hiyo njia sio njia nzuri.
Having faith in the way is not the way.
Yaani kufuata njia hiyo sio njia.
Are y'all hearing me?
Mnanipata?
Y'all understand? A lot of people think that it's all about your faith.
Na watu wengi wanafikiria na ni imani yenu.
Or they think that it's all about your belief.
Na wengine wanafikiria ni kuamini kwako.
Or they think it's about your prayers.
Na wengine wanafikiria ni maombi yenu.
Or they think it's about what you believe.
Na wengine wanafikiria kile ambao wewe unaamini.
But my belief is not the way.
Na kuamini kwangu sio njia.
Jesus is the way.
Amen. Yesu ndio njia.
Knowing Jesus is not the way.
Kumjua Yesu sio njia.
Judaism was not the way.
Na hiyo njia ya Yuda sio, yani Judaism sio njia. Hiyo njia ya Wayahudi sio njia.
Christianity is not the way.
Ukristo sio njia.
You understand?
Mnasikia hiyo?
Jesus is the way.
Yesu ndio njia.
I don't want to belittle or diminish the importance of following Jesus.
Sitaki sana nimalizie kwamba tunifuata Yesu
and his principles.
Na yale maagizo yake.
But following the principles of this book is not the way to heaven.
Kufuata maagizo ya Biblia sio njia ya kwenda mbinguni.
Jesus is the way.
Yesu ndio njia.
I could follow these things in the words in the book.
Nitaweza kufuata maandiko yako katika hii kitabu.
And if I was not covered by the blood of Jesus,
na kama mimi sijafungwa na damu ya Yesu Kristo,
I would not know the way and I would not be there.
Siwezi nikajua njia na mimi siwezi nikaingia kwa hiyo njia.
Because Jesus is the way.
Maana Yesu ndio njia.
If Jesus died on the cross for you,
kama Yesu alifariki msalabani kwa sababu yako,
and his blood covered you,
na ile damu yake ikafunika,
and you were represented by Christ on that cross,
na Yesu alikuchukua nafasi yako katika pale msalabani,
if he offered himself to God for you,
maana alijitolea yeye mwenyewe kwa Mungu kwa sababu yako,
then that is your way.
Hiyo ndio njia yako.
And because Jesus is your way,
maana Yesu ndio njia yako,
he says we ought to follow him.
Ni lazima sasa sisi tumfuate Yesu.
Amen.
Amen.
Now, Thomas,
twende Tomaso,
said unto him,
alimwambia,
Lord, we know not whither thou goest.
Sisi hatujui mahali wewe unaenda uendako.
And how can we know the way?
Na tutajuaje hiyo njia?
On the way over here,
sasa kufuata njia hapa,
I was riding in Brother Martin's truck.
Nilikuwa naendesa ile gari ya Brother Martin.
I know where we were.
Na mimi nilikuwa najua mahali tulikuwa.
And I know this place.
Na nilikuwa najua mahali hapa.
But I don't know the way.
Lakini ni timaya dangera.
You understand?
Wamungwete.
I could not get here on my own.
Siyasi nikaenda peke yangu mimi.
Someone had to take me here.
Lazima mtu anilete mpaka hapa.
You understand?
Unajua?
I know the way from Mesh Park to what's the name of the church?
Nachenge.
Nachenge.
Sijui njia kutoka pale Mesh Park mpaka hapa Nachenge.
I would get lost.
Ataweza potea.
There's many dangers in the way.
Tuko na shida nyingi pale njiani.
But Martin knows the way.
Lakini mchungaji Martin anajua njia.
And he had to take me to Nyachenge.
Na lazima anilete mpaka hapa Nyachenge.
Jesus will take all of his children home.
Yesu atapeleka watoto wake wote nyumbani.
Because I don't know how to get there.
Maana sisi hatujui vile tutafika hapo.
My works cannot get me there.
Kwa hivyo mambo yenye naongea hawezi kanipeleka pale.
My belief can't get me there.
Kuamini kwangu hawezi kanipeleka pale.
My works can't get me there.
Kazi yangu hawezi kanipeleka pale.
My thinking can't get me there.
Kufikiria kwangu hawezi kunipeleka pale.
Nothing that I could do.
Hakuna kitu ndaweza fanya.
Can get me there.
Arabu inipeleke pale.
Jesus is the way.
Amen. Yesu Kristo ndiye njia.
Jesus will come and get all of his children, every one of them.
Yesu atakuja achukue watoto wake wote kila mmoja.
And take them home.
Na wapeleke nyumbani.
And Jesus says that all that the Father hath given me.
Yesu alisema wote Baba alinipa.
I should lose nothing.
Sitampoteza hata mmoja.
But raise it up again at the last day.
Lakini niwainue kutoka makaburini siku ya mwisho.
If it was the Father's will,
kama alikuwa anatenda upendo wa Mungu wake,
for Jesus to do that,
kwa sababu Yesu afanya hayo,
and Jesus always did the Father's will,
maana siku zote Yesu alikuwa anafanya kulingana na mapendo ya Mungu.
Do you think he's coming back for you?
Unafikiria anakuja kwa sababu yako kukuchukua?
Amen.
Amen.
He's coming back for me.
Atakuja kunichukua mimi.
He's coming back for you.
Anakuja kuwachukua nyinyi.
And he's coming back for all of the ones that he died for.
Na anakuja kuwachukua wote ambao alikufia pale msalabani.
Because Jesus is a good businessman.
Maana Yesu ni mfanyabiashara mzuri.
He doesn't pay for something.
Aweza kalipia kitu.
That he doesn't take possession of.
Na ile kitu ambao aweza kawa nacho mkononi.
Have you ever bought something at the store?
Umenunua kitu ambao kiko ndani ya store.
And left it at the store.
Na ukiacha hapo kwa store ende.
I have.
Wale ambao mnanunua kitu kikuwa kwa store, unalipa pesa na kiacho na anda mweka mikono juu.
But Jesus gets everything that he paid for.
Na Yesu atachukua yale yote alilipia.
Without the loss of one.
Hakuna hata moja wese kapotea.
Jesus is a good businessman.
Yesu ni mfanyabiashara mzuri.
Jesus is such a good businessman.
Yesu ni mfanyabiashara mzuri.
That he knew exactly how much it cost.
Maana alijua ni gharama gani hiyo maisha yetu yanachukua.
To get what he wanted to pay for.
Na akatoa ile kitu alikuwa anataka alipie.
And God said it'll cost this much.
Na Mungu akamwambia itachukua gharama hii.
And he said I'll pay.
Na akasema amelipia yote.
And he paid the precious price.
Na akatoa damu ya thamani yake.
For his possession.
Kwa wale ambao walio wake.
And he paid the full price.
Na akalipa tamu yake yote.
Nothing else is owed.
Hakuacha kitu chochote ambacho tunaenda kulipia.
And he became poor.
Na yeye akakuja akawa kama Paulo.
So that ye through his poverty.
Na ile vitu zake zote.
Might be made rich.
Ndiyo awe ambao nitachiri.
Now that's a good deal for you.
Na hiyo ni kitu kizuri aliwafanyia.
That's a good deal for me.
Hiyo ni kitu kizuri amenifanyia mimi.
And it shows me just how much Jesus loves me.
Na hiyo inanionyesha ni jinsi Mungu ananipenda.
Jesus is the way.
Yesu ndiye njia. Yesu ndiye
njia. Amen.
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 Amen. Amen.
Jesus is the way.
Yesu ndiye njia.
Say it.
Jesus is the way.
Amen.
Yesu ndiye njia.
You know, when the Lord comes back,
wakati Bwana atakapokuja,
and the Bible says he's going to fold up the heavens.
Na ataenda kuiweka mbingu iwe pamoja.
Like a vesture or a piece of clothes.
Kama nguo nafunga nguo.
I don't know how God can fold the sky.
Mimi sijui vile Mungu ataanza kufunga hii angani achiwe ifunge pamoja.
But I believe he will.
Lakini mimi naamini atafanya.
He made the sky.
Yeye ndiye aliumba ulimwengu.
And he hung the earth and the stars on nothing.
Na vitu sote ambao ni nyota na mawingu yote anakuwa nayo mikononi mwake.
So he can fold it up however he wants.
Ataweza funja hiyo vile ambaye yeye mwenyewe anataka.
He's a big God.
Yeye ni Mungu mkuu.
He's a powerful God.
Ni Mungu mwenye nguvu.
He's the only God that provided the way.
Yeye ndio Mungu anatoanga njia.
And he's the only God that is the way.
Na yeye ndio Mungu ambaye ako njia.
Amen.
Amen.
I'm glad I know the way.
Mimi niko na furaha kwa sababu nimejua njia.
And if I turn out of the way,
na Tomaso alimuuliza njia yake inaenda mbinguni,
and don't follow in his way,
na kufuata hiyo njia yake,
my life is going to be sad.
Na uzima wangu utakuwa umeifaitiwa.
But Jesus is still the way.
Lakini Yesu ndio njia.
And if I turn from him,
na ukiwa mbali na yeye,
in this life,
katika haya maisha ambayo tuko nayo,
and he paid for me,
alinilipia mimi,
he'll still take me home.
Hakika atanipeleka nyumbani.
Because he's a good businessman.
Maana yeye ni mfanyi biashara mzuri.
He gets what he paid for.
Maana atakuja kuchukua ile ambayo alilipia.
Nothing I could do.
Hakuna kitu mimi ningefanya.
Could make me good enough to get in his hand.
Kunifanya mimi niwe mzuri kabisa niwe katika mkono wa Yesu.
And nothing I could do.
Na hakuna kitu mimi ningefanya.
Could pluck me out.
Ambao kitanitoa kwa Yesu.
If Jesus is yours,
kama Yesu ni wako,
and you are Jesus's,
na wewe ni mtoto wa Jesus,
you're going to be at home with him in glory.
Utaenda kuwa na yeye pale mbinguni.
That makes me happy.
Na hiyo ndio inanifanya nafurahi.
Does that make you happy?
Hiyo inafanya mnafurahia?
That I can't lose my salvation.
Kwa hivyo mimi siwezi nikapoteza uzima wangu wa milele.
And I can't earn it.
Maana niko nayo.
What does that make me want to do?
Sasa hiyo inanifanya nifanye nini?
It makes me want to live for him.
Na hiyo inanifanya naishi ndani yake.
It makes me want to follow his way, his life.
Hiyo inanifanya nafuata njia yake, nafuata maisha yake.
In thankfulness to him.
Na mimi natoa shukrani kwake.
For loving me that much.
Kwa sababu amenipenda kwa kiasi kama hicho.
You know, the more you love,
unajua saiti vile unapenda,
the easier it is to love back.
Na yeye ndio anapenda anarutisa hiyo upendo kwako.
How many of you,
ni wangapi kwenu,
have been beaten by mean fathers?
Na ni wangapi hapa mmetandikwa na wazazi?
You don't have to raise your hand.
Kuna acha uweke mkono juu.
But you understand that if
nataka mchue hivyo,
if a man was mean to his child,
kama mwanaume alikuwa ambao atandiki mtoto wake,
and he beat him in anger,
na anatandika mtoto na hasira yote,
would that child follow him because of love?
Na mtoto wake huyu atamfuata kwa sababu ya upendo?
No.
Hapana.
He would follow him for fear.
Atamfuata akiwa na muogopa.
What does this Bible say?
Biblia inasema hivyo.
God has not given us the spirit of fear.
Na Biblia nasema Mungu ajatupatia
but of power,
roho wa kuogopa lakini ni roho ya nguvu.
And of love,
roho ya upendo.
And a sound mind,
na kuwa na akili timamu.
When we're thinking right,
wakati tunafikiria vizuri,
we see Jesus,
tunamuona Yesu Kristo,
as our redeemer.
Kama yule mwenye alituokoa.
When we're looking, when we're in a sound mind,
wakati tuko na akili timamu,
we see Jesus,
tunamuona Yesu,
as the way,
kama njia.
When we're looking at it with a sound mind,
tukimwangalia kwa akili timamu,
we see Jesus as taking us home one day.
Tunamuona Yesu akitupeleka nyumbani siku moja.
When we're looking at this with a sound mind,
ukiangalia hii maandiko na akili timamu,
then we want to follow him because of love.
Utapenda kumfuata kwa sababu ya upendo.
We want to be in the way like Jesus is in the way.
Tunataka tuwe kwa njia vile Yesu ako kwa njia.
You know, Jesus said in Matthew,
Yesu alisema kitabu ya Matthew,
he said,
akasema,
narrow is the gate.
Alisema?
Narrow. Narrow is the gate.
Nyembamba is ndio njia.
Yeah.
Nyembamba ndio njia.
And straight is the gate and narrow is the way. Yeah, say it like that.
Yani njia.
Yeah,
njia nyembamba. Njia nyembamba na ile iko imenyooka.
Yeah, that's the way the Bible says.
Ile imenyooka.
That's talking
nyembamba na imenyooka.
That's talking about how we walk as disciples of Christ.
Na vile hiyo na usimusia kwamba vile sisi tunatembea kama watu wanafunzi wa Yesu Kristo.
That's not talking about working our way to heaven in our way.
Yeah, isimusi kwamba unafuata hiyo njia nyembamba ndio aende pale mbinguni.
Aren't you glad there's more than a few that will find that way?
Maana Biblia inasema ni wachache sana watapata hiyo njia nyembamba.
And be in that way.
Na wawe ndani ya hiyo njia.
This is talking about discipleship.
Na hii inasumusia kuhusu wanafunzi wa Yesu, kumufuata Yesu.
Walking in the way that Jesus walked.
Kutembea ile njia Yesu alitembea.
And following Jesus' teachings.
Na kufuata mafunzo ya Yesu Kristo.
Are different than the way the world works.
Na hiyo ni tofauti sana na ile njia ya kuenda mbinguni.
The world has a way.
Na hii nchi iko na njia zake.
And the kingdom has a way.
Na ufalme uko na njia yake.
And they're totally opposed to one another.
Na hiyo mambo ya hii nchi na mambo ya kimungu haendi pamoja.
So if you're not having troubles in this world,
ukiwa na shida katika hii dunia,
then you're probably headed the same direction as the world.
Kwa hivyo unaenda hiyo njia kama nchi inataka.
Amen.
Amen.
If you're following Jesus,
kama unamfuata Yesu,
he said,
alisema,
you're going to have trouble in this world.
Utakuwa na shida katika hii dunia.
Do any of you have trouble in this world?
Na nyinyi tuko na mmoja wenu ama wengine wenu mko na shida katika hii maisha tunaishi?
I want to encourage you to walk the way of Jesus.
Nataka kuwahimiza kwamba mtembee njia ya Yesu Kristo.
Even if it causes you to struggle with persecution,
kama amekuita uwe unapitia magumu,
and trouble,
na shida,
and suffering for righteousness sake,
na uwe unateseka kwa sababu ya ukweli,
because that kind of suffering,
kwa sababu hiyo kuteseka kama huku,
God likes,
huku ndio Mungu anapenda.
It's difficult.
Ni mambo magumu sana.
I know.
Mimi najua kuteseka kwa ukweli, mimi najua ni kazi ngumu sana.
I pray,
mimi maombi yangu,
that God would bless each and every one of you.
Mungu atawabariki kila mmoja wenu.
That he would keep your feet from traveling out of the way.
And ataweka miguu yenu isigonge wakati mnasafiri.
While we walk in this life.
Wakati tunatembea katika haya maisha ya dunia.
But I also give thanks to God.
Na tena natoa shukrani kwa Mungu.
That none of you could finally walk out of his way. And that Jesus is your way. Amen.
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 Asante.
Asante. Thank you so much. We'll translate.